30 billion shillings deni ya NHIF leo. Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification, kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi. And we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama na magani jameni? So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Hospitali yeyote, hospitali ya serikali, hospitali ya kibinafsi, hospitali ya kanisa, kama wameiba pesa ya NHIF watalipa hiyo pesa. Kama wamelete corruption kwa mambo ya SHA, watalipa hiyo pesa na tutawapeleka kotini, kwa sababu we must be accountable for all the resources that the public have put at our disposal as government. And let me also say this, maneno ya e-procurement, kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora, kitu ya shilingi mbili tunanunua shilingi kumi kama serikali, kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka e-procurement, wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani, na mbona mtu wa shilingi mbili hakupata hiyo kandarasi, mtu wa shilingi kumi alipata. That is what we want to do. Mimi najua kuna resistance, procurement officers, accounting officers hawataki hiyo maneno, kwa sababu wanataka kuendelea na ukora ya zamani, alafu ndio wanaandika headline, oh sijui Mbadi, sijui 5 billion sijui nini. Nyinyi na ukora yenu na maheadline yenu na ufisadi yenu hamuwezi kutuzuia kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. And we are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. Ama namna gani?